Zaburi ijana n'icyenda. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Mana njya mpimbaza ntuceceke, kuko banyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya, bambwirishije ururimi rw'ibinyoma, bangotesheje amagambo y'urwango, bandwanije nta mpamvu. Urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi bandwanya, ariko jyeweho nitangira gusenga. Ku neza n'abagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. Umutwarisha umunyabyaha umuriza ahagarara iburyo bwe, nacirwa urubanza asohoke rumutsinze, gusenga kwe guhwanywe n'icyaha. Iminsi yo kubaho kwe ibe mike, ubutware bwe busubire mu ndi. Abana be babe imfubyi, umugore wabe umupfakazi. Abana be babe inzererezi basabirize, bashakire ibyo kurya kure y'umusaka wabo. Umwishyuza atega ikigo y'ibyo afite byose, abanyamahanga banyaga ibyo yaruhiye. Ntihazagira ukomeza kumugirira neza, ntihazagira ubabarira imfubyi ze. Urubyaro rwe ruzarimburwe mu gihe cy'abuzukuru b'izina ryabo rizasibanganywa. Gukiranirwa kwa basekuruza kwibukwe n'Uwiteka, ibyaha bya nyina bye gusibanganywa. Bibi imbere y'Uwiteka ubudasiba, kugira ngo arimbure kwibukwa kwabo agukure mu isi. Kuko wa wundi atibukaga kubababarira, ahubwo yagenzaga umunyamubabaro n'umukene n'ufite umutima umenetse ngo abice. Yakundaga kuvuma, kuvuma kwe kumugeraho, kandi ntiyishimiraga kwifuriza abantu umugisha, umugisha ukamubakure. Kandi yambaraga kuvuma nk'umwenda we, kwinjira mu nda ye nk'amazi, kwinjira mu magufwa ye nk'amavuta, kumuhindukire nk'umwenda yambara n'umushuma ajya akenyeza. Ibyo aba ari byo bihembo by'abanzi banjye bituruka ku Uwiteka, n'ibyo abavuga nabo bugingo bwanjye. Ariko Uwiteka Mwami, kubw'izina ryawe unkorere ibyiza, unkirize kuko imbabazi zawe ari nziza. Kuko ndi umunyamubabaro n'umukene, kandi umutima wanjye ukomerekeye muri jye. Ngiye nk'igicucu kirehutse, ntumuwe nk'uruzige. Amavi yanjye aciwe urutebwe no kutarya, umubiri wanjye unanuwe no kubura ibinure. Kandi mpindukiye babandi igitutsi, uko bambonye bazunguza imitwe. Uwiteka Mana yanjye, untabare, unkize nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo bamenye yuko ibyo ari ukuboko kwawe, ko ari wowe Uwiteka wabikoze. Bavume ariko wehoho umpe umugisha, nibahaguruka bazakorwa n'isoni, ariko umugaragu wawe nzishima. Abanzi banjye bambikwe igisuzuguriro, bambara isoni zabo nk'umwitero. Ndashimisha Uwiteka cyane akanwa kanjye, nzamushimira mu iteraniro, kuko azahagararira iburyo bw'umukene kumukiza abaciraho iteka ubugingo bwe.